tuje kugushima uteka mana nyiringabo kuko warinze ubugingo bwacu ari byinshi byari kubujyana amashimwe na yawe amashimwe na yawe amashimwe na yawe
tuje imbere yawe mana tuje kugushima imyaka yose tumaze ku isi unangiriye z'uyu mwaka waje kukwirakiza none turaje kubyikirenga yuko tushashe amahoro aleluya haleluya ese muze dushime imana yaturinze muri uyu mwaka nta kiguzi twayira
yaturinze muri uyu mwaka nta kiguzi twayihaye shuti bakunzi ba Radio Iteme itaritagwiza ubasuhuza kuri uyu munsi wa kabiri w'umwaka mushya 2022 ikaze mu kiganiro cyacu ese wowe urangiza uyu mwaka aho uri hose unyumva wumvise umerewe ute wagize ibyishimo wagize umubabaro cyangwa wumvise nta gihindutse muri wowe ibyo bintu bitekerezeho wumvise umerewe ute waranezerewe warasimbutse uti yo mwaka mwiza kaze mwaka mushya muri twebwe muri mwebwe ahuri hose harabarwaye harabarangije umwaka barwaye harabari mu nzu zimbohe cyane cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda reka bari cyo tujya tuvuga kuko niho dukurikirana ibyaho buri munsi uko bwije nuko bukeye hari abarimo bicwa muri aka kanya muri uyu munota hari abicwaga mu ijoro ryakeye hari abicwaga mu ijoro twatangiraga umwaka bari mu gahinda mu kababaro hari n'abandi bashobora kuba bicaye ahantu muri aka kanya bazi yuko bategereje kwicwa muri uyu munota muri uyu munsi aya masaha tugezemo hari abandi baburaye batafite icyizere cyo kubona icyo barya hari abantu ndavuga abanyarwanda nibo nibandaho hari abanyarwanda bari impande nyinshi bashobora kuba bari gukoreshwa imirimo imeze nk'iy'uburetwa muri uyu munota akaba ntacu afite akaba nta choice afite akaba nta mahitamo afite iyo mirimo agomba kuyikora kugira ngo abeho cyangwa kugira ngo abana be babeho cyangwa atunge umuryango we nari muzi se ko hari umubyeyi cyangwa hari ababyeyi muri aka kanya mu gihe turi gutangira umwaka bababajwe n'uko abana babo bibereye mu biyobyabwenge ibyo nabyo mwari mubizi umubyeyi akaba ntacyo atakoze akaba ntacyo atahaye umwana we ariko umwana akaba yibereye mu biyobyabwenge bikaba byatesheje umubyeyi umutwe muri uyu mwanya dutangiye umwaka mushya mwari muzi ko hari amakuple atameranye neza abashakanye mu Kinyarwanda batameranye neza barara batongana ijoro ryose bugacya bakirirwa batongana umunsi wose kandi bafite abana ibyo byose nabyo biri kwica abana ese muratekereza ko abo bantu banezerewe hari n'ibindi byinshi ntashobora kuvuga hari abari gukubitwa mu gihugu cyacu abantu barakubitwa abantu bakuru bagitifu ngo abitwa bagitifu bakabakubita cyangwa abakuru b'imidugudu n'ibindi nk'ibyo bagakubita abantu bakuru bakageza nubwo bava mu mwuka ibyo byose turabibona hari umwana cyangwa se hari umuntu umaze kuraswa muri uyu munota arapfuye azira ubusa abeshyerwa abo bose n'abandi navuze banyarwanda banyarwandakazi niba wiyumvisaho cyangwa n'ahandi ntaba navuze ukaba uri muca mu bintu bimeze bityo kandi byitwa ngo urimo uratangira umwaka mushya wagombye kubunezerewe ntabwo unezerewe uri muri ba bandi batagize icyo bibabwira ushobora kuba unarwaye urwariye muhira se urwariye mu ku bitaro se ushobora kuba wamaze kumenya yuko ufite indwara idashobora gukira muganga yakubwiye ati genda utegereze mwese niba wibonyaho ukaba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose muri ibyo mvuze ndagukomeje ndakubwiye ngo ihangane muvandimwe ibyo uri gucamo byose ntabwo narangiza ntibutse na bagenzi bacu dufite bari mu nkambi mu bihugu bitandukanye se mwari muzi ko no mu gihugu cyacu harimo impunzi mwese muri guca muri ibyo bibazo byose bitandukanye ndabakomeje ndababwiye ngo mwibuke ko Imana dusenga Imana ishobora byose itabara reka rero uko byagenda kose bavandimwe shuti zanje, shuti zikiganiro ubumuntu mu bantu, shuti za raditeme, shuti zurunana, ruharanira impinduka nyarwanda, ndagira ngo mbabwire ngo mwese uko byagenda kose umwaka mwiza. Reka twizere ko uyu mwaka mushya ibyo uri gucamo, ibindi gucamo, ibyo uriya wese umuntu wese aho ari hose ari gucamo, waba unezerewe ndagusabira ngo ukomeze unezerwe, waba ubabaye ndagusaba kugira ngo ako gahinda ko kababaro Imana ikagukize, iguhindurira amateka muri uyu mwaka dutangiye w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Nk'Abanyarwanda dufite ibyifuzo, abantu bababaye tudashobora gukandagira mu gihugu kandi ari icyacu, ntacyo twakozemo kibi ngo kubera ko twahagurutse kurwanya akarengane, kubera ko twahagurutse kuvugira abababaye, ibyo byonyine tukabizira ngo ntidugakandagire mu gihugu cyacu. Nyamara abatoteza abantu canyi bakiganjemo, ndasaba ngo uyu mwaka Imana iduhindurira amateka tuzashobore kujya mu gihugu cyacu cyatubyaye. Ndi kumwe n'umuvandimwe ntabwo ari mushya kuri Radio Iteme, twigeze gukorana ikiganiro, umuvandimwe Jacques, niba mwaba mumwibuka harya, niba nibeshye izina araza kunkosora, reka mwakire. Muvandimwe, ikaze kuri Radio Iteme, niba unyumva. Uranyumva?
Ndakumva.
Uranyumva? Ikaze. Yego, nshobora kuba nibeshye ku izina, wankosora. Reka ngo ikaze usubize n'abadukurikiye, hanyuma dutangire ikiganiro cyacu.
Murakoze cyane. Murakoze cyane. Bene na mbere ndabashimira nk'abavandimwe, nkimbifuriza n'umwaka mwiza. Izina rero izina habayeho kwibeshya, ariko indi nitwa Ntwari Joseph.
Ntwari Joseph, yes, karibu Ntwari.
Murakoze.
Yego, urakoze cyane. Ndabizi ko ibyo ntabwo nabyibagiwe. Idini ryawe ni Islam, uri umwisilamu, ariko buriya dusenga Imana imwe. Niyo mpamvu nagira ngo usabe ngo mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu ubumuntu mu bantu, wabanza ukaturagiza Imana hanyuma tugakomeza. Urakoze.
Murakoze. Dusenge. Mana wari mu isi n'ijuru, urangiza urigaragaza nk'Imana, turagushimira kuba tukirimo umwuka waraturinze umwaka ushize wa 2021, tukaba tugeze muri 2022. Byose ni impuhwe zawe Mana, turagusaba ko wagumya kuturinda, ukarinda abarwayi, ukarinda abari mu nzu z'imbohe baboreramo, ukarinda abari mu bitaro, ukarinda natwe twese aho turi tunyanyagiye ku isi n'ibibazo dufite, ukagumya ukaduha umugisha.
Amen. Urakoze cyane Joseph. Imana iguhe umugisha. Joseph, umwaka ushize twaraganiriye, wari ufite ikibazo cy'umwana, umwana wari urwaye, umwana wavukanye ikibazo ntajyamo, ariko nsaba kugira ngo abari wowe ukivugira. Nzi ko hari abantu bagiye bagutera inkunga. Ese umwana ameze ate? Ese ubu ngubu wakwifuza iki? Bimeze bite? Reka ngo ijambo abari wowe ubyivugira. Ijambo ni ryawe Joseph.
Murakoze. Umwana rero yavukanye, umwana yavukanye ikibazo, avuka abaganga mbega bamubyaje nyina barakuriye apfuka igufwa ryo munsi y'umutwe, mbega ryo mu rutirigongo. Umwana kwicara biranga, gukambakamba biranga, ngira ngo ibyo narabivuze ntabwo nongera kubisubiramo, gusa nagira ngo mbabwire ko ukumwana meze ubu ngubu ariko nanashimira impunga mwateye uko yageze ikimara impunga yarakimaze rwose kuko umwana ntiyisaraga umwana ntiyakamba
turakubuze
mbega ikibazo yari afite kirebana no mu mutwe kuko ruriya rukiri ngo niyo rukoresha umutwe bisa naho cyakemutse rwose umwana urabona ko arakureba agaseka kugira ngo njya mbasha kukohereza amafoto ye nkakohereza amavideo ye ngira ngo wabone uko uwo mwana ameze mu by'ukuri n'imana yabikoze namwe mwabikoze mu kwitanga ubu rero ikibazo kugeza uyu munsi wa none ahangaha umwana ari kwa muganga ko ubusize nari namuvanyeho kubera ko inkunga mwamuteye niyo nahaye abaganga mbega nishyura ibitaro noneho mbona ntashobora kugumizayo umwana umwana mushyira mu rugo ndamugarura ariko ejo bundi mu byumweru bibiri bisize barampamagaye kuri telefoni barambwira ati uwo mwana wicaranye mu rugo kandi afite ikibazo cy'amagufwa ati uwo mwana wari ukwiriye kumugarura ikibazo cy'amafaranga tukazakiganiraho noneho umwana tukaba tumuvura ariko umwana ntazarebera ikimuga muri urwo rugo rwanyu ubu rero umwana nawe umujyanye amaze ibyumweru bibiri umwana arizo barimo baramuvura kandi birimo biragenda neza mu by'ukuri rero ikintu byose barimo gusigaye ni ukugira ngo umwana mbega ahagarare amaguru ntari mu gukora n'amaboko ntari mu gukora niyo akambakamba ashinga inkokora noneho abaganga bityo bagiye gukora kugira ngo mbega babyutse amagufwa y'umubiri amagufwa y'amaguru n'ay'amaboko kugira ngo mbega umwana abashe gukandagira umwana abashe kugenda mu by'ukuri kose rero naho ngaho nicyo twamujyaniye kwa muganga ariko ubu bari kwa muganga baba bakeneye kurya ni abantu bamfasha urumva bakeneye mbega bakeneye ubufasha bakeneye ubufasha kuko bazatindayo ntabwo nzi igihe bazagera ni ukuvuga ngo ubufasha nibwo nkeneye kugira ngo mbega umwana bamugorore amaguru n'amaboko byongere bikora abashe guhagarara naho n'umwana nk'abandi ubwenge bwaragarutse byose bivuye ku bushobozi bw'imana n'ubushobozi mwatanze mu by'ukuri rero ndabashimira nivuyeyo mwarakoze rwose murakoze
murakoze cyane Joseph nta kintu gishimisha umutima nk'iyo wapfumbatuye igipfunsi icyo ukuyemo ukagifashisha umuntu ubikeneye akagaruka ashima avuga ati icyo wankoreye cyatanze umusaruro mwiza uyu mwana yagiye anyoherereza amafoto Joseph yagiye anyoherereza amafoto y'umwana ubwa mbere ntabwo yicaraga ntabwo yafataga n'intoki ntabwo zafataga ntabwo yashoboraga kweguka ariko uko yagiye ajya kwa muganga wowe aho uri hose ukaba warabigizemo uruhare icyo watanze cyose ni iki ngiki cyakoze ni iki gikora hari abantu bavuga bati mbese ubundi ndamutse ngize icyo ntanga nabwirwa n'iki niba ibyo ntanze bigeraho byakagombye kugera niyo mpamvu iyo mwatanze ubufasha ku bantu babukeneye tubagarura bakaza kubabwira ko ibyo mwakoze bidapfa ubusa turashimira Imana ko umwana nubwo byagenda buhoro buhoro ariko amaherezo uyu mwana azakira nkurikije amafoto nagiye mbona nanjye uyu muvandimwe yagiye anyoherereza namanikaga amaboko gusa ngashima Imana nishimwa mwami urimo urakora ibitangaza Joseph rero ubwo umwana ari mu bitaro rero ubu ngubu ameze ate ese hashize wari uvuze ngo hashize ibyumweru bibiri asubiyeyo
yego
ibyumweru bibiri
yego n'ibyumweru bibiri rwose biragira ko noheri bayiririyeyo n'ubunani baburirayo ibyumweru bibiri rwose biruzuye
biruzuye murabona se hari ikiri kwiyongera mu buryo yari yasubiye yameze bimeze bite
urebye kuva yasubirayo hari ikintu cyagiye gihindagurika mbega urabona umwana kugeza ubu ngubu ubwenge buragenda bugaruka urabona ko ashaka no gushaka guhagarara ariko ukabona ntabwo birakunda neza rwose baracyagerageza kandi baraduha icyizere baratubwira yuko nahaguruka bizabatungura nk'uko ibindi byose byagiye bidutungura
Amena. Amen, amen. Nukuri, iyo ni inkuru nziza dutangiranye n'umwaka, ni inkuru iryoheye amatwi, ni inkuru iryoheye umutima, turakomeza gusenga, ariko dusaba ngo wowe witanga muvandimwe ahuri hose, tanga ugapfumba turi gipfunsi, ugafasha umwana wa Ntwari Joseph, utarashoboraga kwicara, utarashoboraga kweguka, ariko ubu ngubu kubera Imana nawe yagukoreyemo umwana akaba ashobora kweguka. Reka ngusabe ngo ubufasha buracyakenewe, buracyakomeje gukenerwa. Ubwo rero ndagushimye Joseph, ndagushimye cyane, usuhuze umwana, usuhuze na mama we, kandi ubabwire uti nimukomeze mukomere, turi kumwe. Ngo rero mbere ko ngusezerera, sinzi niba hari icyo wakongeraho, hanyuma nkagusezerera tugakomeza ikiganiro.
Murakoze cyane. Icyo nakongeraho gusa, nasabaga abavandimwe mbega ku buryo bamfasha rwose, uriya mwana akavurwa agakira, nanjye mbakazangaya guhera, mbega ntibazangaye guhera. Sinzi uko umugani bawuca. Njye ndagira ngo mbabwire ko icyo kintu ntabwo nzakibagirwa. Icyo kintu nyine cyankoze ahantu, nabonye ukuntu muhaguruka, ukuntu mumfata mu mugongo, rwose byatumye ngira morale cyane, mbona uwo mwana rwose azakira. None rero ikintu nababwira mwabavandimwe, uwo mwana ari ku bitaro, nagiye ku bitaro ku bwumvikane bw'ibitaro, barambwira azana umwana tumuvure, aho kugira ngo aguma akomerera amagufa aho ngaho azatunanire kumuvura, ndamujyana rwose, nagira ngo mumfashe rwose, ntazatwara imbere y'abariya baganga rwose, bakaba abana bagumana kubera ko mbuze ubushobozi rwose. Ubushobozi ndabubasaba mwebwe abavandimwe, kandi nzi ko mutazantererana rwose, ndabashimiye kandi muzagumize mugire umwaka mwiza. Murakoze.
Mumbabarire, navugiraga kuri mute, navugaga nti urakoze cyane Ntwari Joseph, kubona uri imfura, uvuga uti abantu baramfashije, ndashaka no kuza gushimira. Nubwo na mbere wari wabikoze, wari waje urashima, ushimira abantu bagufashije, ariko n'ubu uravuga uti ntabwo natangira umwaka nongeye gushima abamfashije, ariko kandi uracyakeneye ubufasha, umwana aracyakeneye ubufasha. Urakoze cyane Joseph. Ubwo rero nawe ukomeze ugire umwaka mwiza, ubwire na famiye ngo umwaka mwiza. Ubwo reka dukomeze ikiganiro. Urakoze cyane Banyarwanda, Banyarwandakazi. Ndagira ngo nkomeze mbashime. Muri uyu mwaka ushize 2021, hari abavandimwe bagiye bitanga bapfumbatura igipfunsi, n'iryo jambo nkunda gukoresha. Icyari kirimo cyose uratabara, tabara umuvandimwe uwo ari we wese, aho ari hose wagutabaje. Ndagushimye, ndacyagushima Imana wakoreye, kuko ni Imana dukorera. Hari n'igihe abantu bose ntabwo bameze nka Joseph Ntwari. Hari igihe ukorera umuntu ikintu ntuzongere no kumwumva, ariko kandi ndagira ngo mbibutse ko nupfumbatura igipfunsi ugafasha ubabaye, ukamufashisha ikirimi icyo ari cyo cyose, ntuzagikore utekereza yuko hari ishimwe utegereje, cyangwa ko hari iki, hari sinzi ukuntu nabivuga, mbuze ikinyarwanda nabivuga, ariko umenye ko mu ijuru urimo urashimwa muvandimwe. Mu ijuru warashimwe, ibyo wakoze byose muri uyu mwaka ushize, n'ibyo ugiye gukora muri uyu mwaka, ujye umenya ko ntabwo ukorera ishimwe, urakorera Imana. Hahirwa ufasha imfubyi n'abakene, kuko ijuru ari irye. Wowe rero ukomeza gufasha umwana nk'uyu urwaye, ugafasha umubyeyi uri mu nkambi wagutabaje, ukaba warapfumbatuye igipfunsi cyawe ukamufasha, umenye yuko ari Imana ukorera. Hari undi mubyeyi rero ngira ngo bamwe muramuzi naramutabarije muri iyi minsi yashize witwa Mushimiyimana Athanasia. Uyu mubyeyi yagize akaga yahishije inzu twari twaramufashije ubumuntu mu bantu bwari bwaramufashije yari yaratabaje ati ni mu ntabare mfite ibibazo bindenze abana baranshika bava mu ishuri kubera ubukene tubayeho nta nicyo kwambara ntacyo kurya ariko wowe wapfumba tu igipfunsi ufasha uwo mubyeyi yari yarashinze aka business afite agafrigo abantu bakagiwe bakabona icyo banywa bakamuha amafaranga ibintu byari bimaze kugenda neza ariko satani nawe naba yicaye iyo satani abona abantu bamerewe neza abakubita agatoki ku kandi yaragiye amuteza inkongi y'umuriro reka ne kujya muri byinshi nawe abyivugire mu byumve ariko ndagira ngo muri uko gutabaza nshimire umuvandimwe umwe uri hano muri Canada wambwiye ati nyaboneka ikiri mu gipfunsi ngikuyemo ndakikoherereje ngo ugire icyo ufashishwa mu byeyi ariko ndagira ngo mbabwire ko ubwo bufasha ntabwo buhagije ntabwo ari ubwo gusa hari n'ubundi twamwoherereje ariko ntabwo bihagije yagize ingorane ndagira ngo nsabe aze atu abibibwirire uko byamugendekeye bamudushyiriraho abo muri studio niba banyumva studio mwaba munyumva sinzi uko muri studio bigenze ubwo niba ubutumwa batarabubona baba badushyiriyeho indirimbo hanyuma ubutumwa bukaboneka muri studio
bavandimwe muraho neza mbifurije umwaka mushyashya muhiye ni jyewe Mushimiyimana Athanasia muri ba babyeyi mwigeze kugirira neza mukamfasha igihe nari mbabaye ndabashimira rwose ubufasha mwampaye bwari bwarungutse ndishima cyane ntera imbere nari naraguzemo firigo ngeraho ndacuruza nkomeza gutera imbere birunguka bintu inyungu nguramo na televiziyo abaza kwinywera amazi bakanywa amazi rwose biyicariye birebera neza bibyinira banezerewe n'abana bose ugasanga barareba buri kanya bamerewe neza banezerewe noneho rero bavandimwe mu nyuma nkuko nabibabwiye naje guhura n'umwanzi Sekibi abantu bankurira ibidakoreka ibidakorwa umuzehe wanjye murabizi ko ari umurwayi mujyana kwa muganga ageze kwa muganga bwa burwayi bwiwe muzi neza ko bukunda kumufata bakamushyira mu bitaro ubwo twageze mu bitaro tugeze mu bitaro bamuha imiti bakomeza kumurwanaho cyane ariko ntago baba bamwitayeho cyane nk'abantu barihirirwa no muri HCR muri ibyo bitaro ubona ko baba batakwitayeho neza cyane ubwo haminsi mbona imyenda yamaze kuba myinshi itafuze kubera ko aho hantu tuba turi ikibazo cy'amazi kiba ari kirekire nubwo naramanutse njya kureba uko najya kumesa imyenda njya kureba n'uko abana bamaze iminsi bameze ubwo nageze mu rugo nsanga abana batetse turarya twirebera video twishyiramo indirimbo z'Imana ubwo bwamaze kwira tujya koga tujya kuryama twararyamye ubwo nko mu masasa bazi twaryamye saa yine n'igice mu masasa bazijoro abana niho nagiye kumva numva barahamagaye ngo mama ngo umuriro ubwo nanjye nshigukira hejuru kubera ko nari mfite ibitotsi bidasanzwe kuko kwa muganga nta muntu ubu uryama kubera kuba ufashe za serumu baba bateye umurwayi nuko ubwo nshigukira hejuru ndabyuka ngeze ku muryango nsanga umuriro warenze bavandi murebye nk'uwo muriro icyuya cyarandenze no kuvuga birananira mpita ntangira kuvuza induru ubwo abaturanye nibwo batangiye guhurura baraza batangira gukuraho ibyatsi byari ku mpande bavuga ngo izindi nzu ntizifatwe bazana amazi basukaho bashyiraho imicanga natwe turi mu nzu tuvuga ati Mana rwose nimudutabare nimucurugi tuvemo turahiye turashize ubwo abandi nabo bagatinya bagifite ubwoba kwinjira ku muryango babona umuriro warenze ubwo noneho namaze kumva ko twarangije ibyacu byarangiye ndahagara ndavuga nti Mana ntibyacu birarangiye ntiturapfuye ntituguye mu muriro ntariko Mana ntitwakire neza ntariko umuntu udukora ibi ngibi nti Mana umuhe ibihembo bimukwiriye ubwo nkimara kuvuga iryo jambo sinongiye kuvuga numva inyotsi yamaze kutwinjira mu mihogo nta n'umwe ukibasha kuvuga hari umuturanyi umwe duturanye nibwo haje abandi bantu bari barimo bahita nabo ngo bakurikiye ibisambo byari byibye inkoko aribyo bakurikiranye babona inzira imira harimo haraguruka cyane nibwo bahagaze uwo mudamu twegeranye yahise abaha amazi arababwira ati ariko mu nzu hahoze havugiramo abantu baracyarimo atariko ntibakivuga ubwo umwe muri abo yaraje ahita akubita urugi ati nimusohoke twahise dusohoka tugeze hanze dushima Imana ati Imana ihabwe icyubahiro nta kintu na kimwe twasohokanye mu nzu twasohotse uko twakaryamye nuko Imana ihabwe icyubahiro namwe mufashe kuyishimira rwose Imana yadukuye harehare none rero bavandimwe na n'ubu ndacyari hanze nta hantu na hamwe mfite ho kuvuga ngo ndacumbitse ni ukwicara nko ku munsi y'igiti nkicarayo nta hantu turi umuntu no kwirwariza nk'iyo umuvandimwe avuze ati ndaje nkuzaniye agafu cyangwa agaceri uteke ushime Imana nko muri bya muri ya minsi nta nk'ibiryo mwari mwampaye rwose byaramfashije nabashije kugenda ngenda no kwa muganga nkabona icyo njyana kureba umurwayi nkongera nkagaruka ubwo nkongera n'abana bakabona icyo kurya nuko nkabona burakeye burije. None bavandimwe rero nkuko nubundi mwari mwaramfashije, mwongere mumfashe bavandimwe, kuko merewe nabi nk'ubu hano nkihashe seri yacu nta na kimwe twitayeho. Nk'ubu narirukanse ngenda mbatura ikibazo cyanjye bakakibona bakakubwira ngo nejo ngo nejo ngo nejo, ukagenda mu butegetsi bwose bakakurangira ngo genda hari nda hariya mpakana n'ubu. Noneho n'imvura rero yatangiye kugwa, uko nabo bigiriye mu biruhuko byabo by'iminsi mikuru, umwe woho yarambwiye ngo nintegereze ngo nyuma ngo y'ukwezi ngo niho ngo bazagaruka ngo barebe ibyacu. Abantu umuntu azamara inyuma y'ukwezi na n'ubu kugeza n'aya masaha umurwayi aramufite nta hantu aba, nta muntu n'umwe umufasha. Ni nk'ubwo buzima mubona koko, zi nkawe ari wowe bwa kubera byiza. Navuga ati ihangane mubyeyi, ndihangana ariko wowe umerewe neza gihemerewe nabi, reba nta bufasha mfite. Nibyibuza nimba mwarimu mpaye byibuza n'agasafuriya cyangwa se mukampa agashitingi nkareba ukuntu nubwo nazajya ndyama hanze ishitingi tukayikubiramo n'abana umvura ikagwa ariko twayiyoroshe. Agasafuriya ko yenda sinajya mbura nunzanira n'imboga nkateka umuntu akarya. Nuko none rero bavandimwe ndahaye ndabasaba rwose rwose mubyeyi Tabita, ndagusaba wongere mu ntera inkunga n'abavandimwe bawe, mwongere mumfashe rwose, mbone shitingi, mbone n'ibiti, mbone n'ibambu, nongere nubake rwose babyeyi ndabasaba. N'utwatsi nkashyira hejuru, nkongera nkaba mu nzu nk'abandi, nkareka kwirirwa ndi hanze. Bavandimwe ndabasabye rwose, merewe nabi bavandimwe, merewe nabi rwose. Kandi n'ubundi mwanteye inkunga ndishima, yari yaramaze kubyara nuko nari nahuye n'ikigeragezo, ariko mumfashe ndabinginze bavandimwe. Bavandimwe Banyarwanda, Imana ibafashe ibahe kugira ngo muntere inkunga rwose, mubone n'igituma ibongerere mu byo murimo byose, muntere inkunga kuko ndagowe. Murakoze neza rero, Imana ibafashe kandi ibongerere.
Mubyeyi ati ndagowe. Kandi icyo nakongeraho, ibyo byonyine birahagije. Nyaboneka wowe ufite umutima, ndagira ngo wongere upfumbature igipfunsi cyawe, ufashe uyu mubyeyi atanazi ukeneye ko twamufasha kubera ibyago atihamagariye. Tanazi, ndagira ngo mubwire ngo ukomere, ibyo uri gucamo byose uri muri ba bandi navuze hariya haruguru ntangira ikiganiro, ariko ndagira ngo mubwire ngo muri uyu mwaka mushya dutangiye, umenye ko Imana Nyagasani ishobora kuguhindurira amateka, ongera ukagira bya byishimo. Ndabashimiye rero, reka dukomeze ikiganiro cyacu. Mu minsi ishize, mbere ko twinjira kuri Bonane, hari abavandimwe bavuze bati hari abana bari mu nkambi, nk'uko abana bacu cyane cyane mwebwe cyangwa twebwe twagiriwe ubuntu tukaba turi ku migabane, kuri za mugabane w'i Burayi, za Amerika, za Canada, abana baho iyo Noheli igeze baba banezerewe cyane, baba banezerewe kuko baba bazi ko bagiye kubona makado gifts, baba bagiye kubona impano. Umwana w'inaha muri ibi bihugu iyo uvuze Noheli yumva impano, yumva icyo agiye kugurirwa, aravuga ngo ni Santa, ngo ni Santa ubibaha, iyo bakiri bato batarabimenya. Ariko abo bana nicyo kibatera ibyishimo, ntimugire ngo babumva ngo ni kuri birthday ya Jesus, nk'uko tubizi, nk'uko Bibiliya ibitubwira. Oya, wabazi yuko agiye kubona amakado, hari ababyeyi rero bari mu runana ruharanira impinduka nyarwanda bavuze bati ese kwa abana bacu banezezwa n'iyi Noheli kubera ko babonye ikintu babonye aka impano byonyine no kuba baba bazi yuko uwo munsi ari umunsi wuko familie zihura bagasangirira hamwe kuki ayo mahirwe nubwo yaba ari matoya uko yabangana kose tutayaha n'abana bari mu nkambi reka mbashimire reka nshimire abo babyeyi batanze iyo mpano baravuga bati nimufate ababyeyi bari mu nkambi n'abana babo mubashyire hamwe byibura basangire icyo kunywa icyo kurya nabo banezerwe kuri uwo munsi wa Noheli nubwo bitaba ari byinshi nubwo tutaba abana bataba baguriwe ibirenze nk'ibyo abana bafite ababyeyi babishoboye babona ariko nabo bumve yuko babonye Noheli ndagira ngo mfate uyu mwanya mbashimire wowe wabigizemo uruhare ugapfumba turi igipfunsi cyawe ikirimo ukavuga uti nimu reka umwana uri mu nkambi nawe anezerwe ndagira ngo mbibashimye rero abo bana n'ababyeyi babo bohereje message babashimira izo message rero duhereye mu nkambi yo mu gihugu kimwe ntabwo tubivuga nitujya tuvuga ibihugu kubera ikibazo cy'umutekano wabo ariko ni mu bihugu bibiri bitandukanye ubwo ndagira ngo umuvandimwe uri kudufasha atubanzirize igihugu kimwe inkambi imwe ese barabashima bingana iki muri studio niba munyumva mwadukiriraho izo message
amazina yanjye ni Chotekia niga mu wa gatandatu nabana bashimiye cyane ibyo mwadukoreye ndashimiye kandi nabaga kubwiye iyo tugiye ku ishuri tubura school fees kandi tuba bakashuri tukaba dufite inzara rero nabasaba ngo mwadufashije mugomba kutwibutsa murakoze twifuje Pasika nziza mwaka mushya muhire
mwakoze cyane ku munsi mukuru mwaduhaye ntabwo nari nzi ko nzarya njye nari mfite igitekerezo navaga ku ishuri basanga mu rugo si batetse nkahita njya kuryama mu gitondo nkabyuka nkasubira ku ishuri mfite inzara ibyo tica yakwigisha sindi fasi murakoze
kantangire rwose mbibwira amazina ni yayandi ndi Felicien mwarimu mu nkambi hano ndabashimira rwose ko mwagerageje kudutekerezaho mukatekereza ku bana bacu mukareba muti abana bacu bakeneye kurya umunsi mukuru ni ukuri rwose abana bacu tukimara kubibabwira abana baranezerewe cyane barishima bati hari abantu bakidutekerezaho gutyo ubwo mbese umunsi wageze noneho bibagahebuza bishimye abana banezerewe mbese bumvise ko bafite abantu bari iruhande babamenya bashaka kubafasha mu buryo ki bwo kubaho rwose banezerewe cyane bumvise bafite imbaraga zo kuba bumva ko nabo bitaweho rwose barabashimira cyane bashima cyane bashimangira noneho n'ababyeyi babo umva banezerewe bishimye bavuze batahubwo tubafatiye rwose umva mu maboko cyane sinzi uko nabivuga ariko nk'abanyarwanda murabyumva bishimye cyane baragira rwose ngo umva Imana yabashoboje ikabashoboza iki gikorwa mwakoze rwose igibaho imbaraga ndetse n'ubushobozi bwo kuba mwakomeza mugafasha abana ndetse mukita ku bantu bafite ibibazo nk'ibyo byose, ubukene, ubushobozi bukeya, umva rwose barabashimira cyane. Ndavuga rero nanone mu ijwi ry'abarezi, abarimu turi hano turimo turizihiza uyu munsi mukuru w'abana, nabo barabashimira cyane, bashimira n'itorero urunana rwose. Mukomereze aho kandi mukomeze mukore imirimo nk'iyo ngiyo y'indashyikirwa y'ibikorwa bikomeye cyane, mufasha abana, mufasha abantu bababaye badafite ubushobozi rwose. Barabashimira cyane ngo Imana nibahereze umugisha mwinshi cyane, kandi ibi bikorwa ngo mukora bizabaherekeza igihe muzaba mugeze ku ntebe y'Imana. Ni imirimo ikomeye cyane, muzerekana muti rwose hari ikintu twakoze gikomeye cyane, bikazaba urwibutso, ndetse Imana rwose ikazabona ko mwakoze ikintu gikomeye cyane mukiri kwiza. Ntabwo nakwizimba mu magambo, gusa abana barifuza cyane kugira ngo mujye muhora mubatekerezaho, mumenye ubuzima babayeho, uko baramutse, uko biriwe. Mu nkambi hano ngo ntibyoroshye nk'uko bamwe barasobanurira, cyangwa se bamwe baratambutse ibiganiro babashimira, bababwira uko babayeho. Hari abana batabona ibyo kurya, ndetse kubibona bikaba ari Imana mfasha rwose. Kwiga ukabona ni ikibazo gikomeye cyane. Abo rwose baravuga bati ubwo tubonye abantu nk'abo badutekereza rwose, icyizere cy'ubuzima ngo baracyongerewe. Bagiye gutangira rwose, bumve ko bafite abantu hafi yabo, bumve barahumurijwe nta kibazo. Sawa, reka tubashimire rero rwose, tutizimye mu magambo, gusa tuvuga tuti Imana nibaha umugisha, kandi uko yabashoboje mujye mukomeza mukorere imigisha ku bantu badafite ubushobozi, ndetse rwose muzakomeze mu birage, natwe twese turimo turavuka, turimo turakura, natwe tuzakura tubagwa mu ntege ikintu mwakoze, natwe tuzakomeza tugikorere n'abazatukomokaho, ndetse n'abandi bandi bafite ibyo bibazo bababaye cyane. Sawa, reka ndekeraho, murakoze, Imana ibahe umugisha.
Gusa murambabarira, sinabura kugira ikindi nongeraho nshima. Nari ngiye ntarangije neza. Ndashimira rwose Tabitha Gwiza wihanganye akabana nanjye, nagiye muvugisha cyane, mbese akampa umwanya tukaganira, nkamubwira ubuzima bw'abanyeshuri, nkamubwira n'ubuzima bwacu nko mu nkambi tubayemo. Ibyo byose rwose yarabyihanganiye, ndamushima rwose, nawe Imana imuhe umugisha. Kandi nongera gushima n'intore ze zo bari kumwe bafatanya uwo murimo rwose, Imana ibahe umugisha rwose. Nanjye niyemeje ko rwose ntazahwema urwo rukundo mwangaragarije, nanjye ngomba kuzarugaragariza n'abandi bose bazaba babikeneye rwose. Murakoze cyane. Gusa nongera gusaba imbabazi kuri gahunda y'uburezi hano muri Nakiva mu nkambi. Hari abarimu twari kumwe, ariko abarimu haza kubaho ikibazo, ntitwaza kugwa ku ntego nk'uko twari twabyiyemeje. Gusa nyine iby'Imana nyine bica mu nzira igoye. Ngira ngo muribuka ko Didio ni yabwiwe kugabanya ingabo. Ni Didio ni yabwiwe kugabanya ingabo, azigabanije agera ku ngabo nkeya cyane. Izo nizo zagiye zirwana urugamba, batsinda iyereko, barahanesha, noneho izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Natwe rero ntabwo twakwica intege ngo ni uko turi bakeya, namwe kandi nimuturebe ko turi bakeya koko, turashoboye, kandi koko natwe ubumuntu mu bantu turabufite. Sawa, murakoze cyane rwose ntibizabatere ikibazo cy'uko abandi tutakiri kumwe, ariko rwose natwe dufite ubushobozi bwo kuba twagenda tukabegeranya, tukaba twabateranya, tukongera tukaba umugozi umwe mubitwemereye. Kandi nabwo niba bitashoboka twakomeza tugakora uko turi, natwe turashoboye nta kibazo. Saba murakoze, Imana ibarinde, mugire umwaka mushya muhire rwose mu miryango yanyu mwese, abo muri kumwe ndetse n'abari hirya no hino mu bihugu, Imana ibagire neza ibarinde. Saba murakoze.
Amen, amen. Uyu muvandimwe Felicien mwumvise avuga ati nubwo tutakiri twese, ni ukubera ko uyu twigeze kugira igihe haza abarimu bari biyemeje ko bagiye gufasha abana mu nkambi bazajya babigisha. Muribuka ko hari harabaye abagiye bankurikira, hagiye haba ubuhamya bwinshi, abana bavuga bati turi mu ishuri turi abana bagera kuri 250, ntabwo dushobora kwiga ngo dufate, dufite ibibazo ari iby'ubukene, bakajya mu ishuri batariye, basinzirira mu ishuri. Haza kuza abarimu bashakaga Kinyarwanda nacyo gisigaye kitunanira, kuvolontiringa, kwitanga, bakajya bigisha abana bakabafasha. Ibwo rero nibyo yavugaga ati nubwo tutakiri twese, uyu Felicien yarabikomeje akomeza gufasha abana uko ashoboye kose. We n'undi mubyeyi umwe bigeze kuzana hano kuri radio Iteme, uko ari babiri barasigaye barakomeza bararwanya bakomeza gufasha abana bari mu nkambi. Aba ni abarimu, nibyo bigiye ni donc babikora babifitiye impamyabushobozi. Ndagira ngo mbikwiye ku mutima mbashimire, ariko kandi tunagerageze tubatere inkunga uko dushoboye kose. Aba bana ni abacu, aba ni Rwanda rw'ejo. Aba bana Felicien na mugenzi we bafasha, n'abandi nkomeza guhamagarira ngo ubishoboye wese uri mu nkambi nahaguruka afasha abana. Aba ni abana ni rwo Rwanda rw'ejo. Kugirira nabi umwana, kutamutabara igihe agutabaje, ni Rwanda rw'ejo uba wica. Reka tubabungabunge. Urakoze cyane Felicien, Imana iguhe umugisha. Abana mwabumvise barashima ati turabashimira, ariko kandi dufite n'ibibazo. Dufite ibibazo, tujya mu ishuri tutari. Kinyaboneka nimukomeze mudufashe, mudutere inkunga. Muraza kumva n'abakeneye ibyo ibikoresho by'ishuri, ni ibintu bikomeye. Ushobora kuvuga utari ko abana bo mu nkambi ko ari benshi cyane, ubundi umuntu yabafasha bigashoboka. Nibyo, mu nkambi hari abana benshi cyane, ariko dukora ibyo dushoboye. Ntawukora icyo adashoboye. Ariko ndakomeza kubashimira mwebwe muhaguruka mugakora ibyo mushoboye. Hari abavandimwe badukurikiye kuri YouTube ndetse n'abanyoherereza message muri za WhatsApp, mwese ndabashimye. Hari abatwifurije umwaka mwiza, umwaka mwiza mwese. Hari umubyeyi mbonyemo, reka mutindeho gato, Marie Claire Mukamugema, ndagushimye, ndakubona uravuga uti komera Tabita turi kumwe. Uyu mubyeyi ndamushimye kuko twarabanye muri uyu mwaka wa 2021, yabaye mu bantu bagiye batera inkunga iki gikorwa nkora, n'abandi benshi ntakwirirwa mvuga amazina, ariko we ndamubonye muri message, niyo mpamvu muvuze. Yambaye hafi igihe kinini, ni umubyeyi ufite ubumuntu. Hari n'abandi bameze nkawe, ntakwirirwa mvuga amazina, ariko ndabashimye mwese Banyarwanda, Banyarwandakazi, mufite ubumuntu, mukagira n'ubuntu bufasha abababaye. Reka dukomeze. Hari indi nkambi rero nayo abana bashimye, ariko kandi bakavuga n'ibyo bakeneye. Ababyeyi barashimye, ariko kandi nabo bakavuga bati dukeneye nibi. Ndagira ngo mukomeze mubumve kandi komeza kubashimira cyane 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 wowe ufite ubumuntu. Ndagira ngo mbabwire ngo u Rwanda twifuza mu bihe biri imbere ni u Rwanda rw'abafite ubumuntu. Hari umuntu uherutse kumbaza yandika message kuri YouTube arambwira ati ariko mwabaye muti kuki mwici Kinyarwanda, ati niko ndakubaza, ati ijambo ubumuntu ntabwo ribaho, ati wanyumvise, ati ijambo ribaho ni ubuntu ntabwo ari ubumuntu. Muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo mu minsi iri imbere nzakuzanira ubisobanura neza uzi Kinyarwanda kundusha, ariko ndagira ngo nkubwire ko ijambo ubumuntu ririho ni ikiri muri wowe, in you, inside, imbere muri wowe. Iyo ufite ubumuntu buragufasha ukagira n'ubwo buntu. Waruzi ko ushobora kugira ubuntu udafite ubumuntu? Waruzi ko bishoboka? Ariko iyo ufite ubumuntu uba uri umunyampuhwe, uba utagirira mugenzi wawe nabi, uba icyo ubona umuntu atakugirira utifuza ko umuntu yakugirira nawe ntiwakigirira mugenzi wawe, ubwo ni ubumuntu. Ariko ushobora kugira ubuntu kubera ko wenda ufite byinshi ugaha umuntu ikintu ukamugirira ubuntu, ariko mu by'ukuri nta bumuntu ufite. Nzabigarukaho, reka dukomeze. Nsabe abo muri studio badushyirireho izindi message z'abandi bantu bari mu yindi nkambi mu kindi gihugu cyo muri Afrika, kandi nkomeze mbashimire. Murakoze.
Nabasuhuzaga mu gihe itabita nitwa Rine, nabashimiraga ku munsi mukuru wa Noheli mwaduhaye. Murakoze. Nigaga mwa karindwi, none njye muri segonderi umwaka w'umunani, none nabasabaga ibikoresho ngende gutangira n'abandi umwaka kwezi kwa mbere. Murakoze.
Muraho mubyeyi Tabita, nitwa Viki, ndabashimira kuri Noheli mwaduhaye uyu mwaka narawutambutse. Ngiye muri segonderi mwa munani, ndabasabaga ibikoresho ku ishuri mu kwezi kwa mbere tangiye kwiga n'abandi. Murakoze. Mekamereze n'abandi.
Naho mubyeyi Davida, twanongeye kugushimira. Nitwa Icyitegetse Forotine, nongeye kugushimira Noheli mwahaye abana bacu, kandi nkaba twongera no kugusaba ubufasha. Nk'ubu hano biratugoye kubera ubufasha buke yakora kuri abana bacu bagiye gutangira ukwezi kwa mbere. Ufite abana babiri, hari Habimana Jean Claude, hari Bavakure Theogene. Abo nta kintu ufite cyo kubambika, nta mafaranga yo kubakurira amakaye. Ubwo rero nimwe ni wowe mbande kutabaza kugira ngo natwe udutabarize, kuko icya mbere Nyagasani niwe ukora byose. Ubwo rero murakoze.
Tabita muraho, nongeye kubasuhuza mbifuriza n'umwaka mushyashya. Nitwa Akimana, musanzwe munzi. Ndabashimiye cyane ku munsi mukuru wa Noheli w'abana mwohereje. Mwarakoze cyane, Imana ibagirire neza. Nge rero nkabanje gushima, hari umwana yashimye witwa Arine agiye kujya muri segonderi. Bafite ari babiri, umwe ntiyabonetse ararwaye. Nkaba mboneyeho kuba nasaba inkunga bivanye nuko mashuri yahagoye abana kwiga biraruhije nibyoroshye dafite ubufasha nk'ubu twebwe hano birote n'ukugurwa umwana kwimuka bisaba amafaranga ari amafaranga basaba kuyatwara kuri banke nabyo biba bisaba imitike murumva ibibazo ntago biba byoroshye biba bigoye narimboneyeho kubasaba inkunga bishobotse muri uyu mwaka tugiye gutangira mu kwezi kwa mbere hari ikibonetse mumfashe nka maniforume nayo mwaba mugize neza n'amakayi murakoze mugire ibihe byiza
muraho neza mubyeyi Tabita ndabasuhuza cyane kandi ndifuriza umwaka mushya muhire nitwa Uwitonze Maria njye ntago najyaga nkunda kuboneka kuri iki kiganiro bitewe n'impamvu z'utubazo zitajya zirangira nyine za kibyeyi njyewe nanjye mfite abana nabashimiraga no ku munsi mukuru mwaduhaye w'abana abana barishimye kandi nanjye narishimye nkabana sabaga inkunga mfite babiri bagiye mu wa munani Habimana Bosco na Twizere Patrick bagiye mu wa munani undi nawe akaba agiye mu wa gatanu undi agiye mu wa kabiri ntago byoroshye bivanye n'ubufasha bikaba nyine ari ibintu bitoroshye kugura za birote ikintu cyose aha ngaha ni amafaranga y'umuntu ari mu nkambi nta kintu aba yifashije hari n'igihe n'udukara umuntu atatubona uba usanga umuntu acana ku nkwi nazo rimwe na rimwe zikabura kandi igihe nahuye n'ibibazo uyu mwaka warangiye nahishije inzu buri kintu cyose inzu yarahiye pe ku buryo n'ahaseri nayo nageze n'aha mu nkambi nta kintu yamariye n'ubu ngubu n'amasafuri yanjye itekamo ni amatizanyo amwe n'amwe ariko nyine burya nyine byose bishirira mu kwizera umuntu aba yizeye umuntu abonye bukeye ashima Imana nkaba nabashimiraga cyane musuhuze n'abandi umwaka uzababere mushya muhire murakoze
mubyeyi wacu Tabita twongeye kugushimira ni ukuri byimazemo waratugiriye neza twarashimiye warahaye abana umunsi mukuru abo bana bose ni abacu ntitwabura kugushima ni ukuri mubyeyi Imana ibahezagire kandi ibahe umugisha nuko njyewe rero nitwa Kamanzi Beatrice ndi umukecuru uri aho nabuze ubukecuru nabuze n'ubutoya byose byaravanze nari mfite umusaza nk'aho twakwisunganye umusaza twarajugunyanye arankura mu rugo ubu ndakera mfite n'umwana ubu ari ku bitaro kandi ku bitaro ari ni kure kugerayo ndatega nkongera nkagaruka ubu baramuhaye imiti byaranze gukira ikindi bavuze bambwiye bati mushakishe urebe ukuntu washaka amafaranga ugende kumucisha mu cyuma ubwo bufasha ntabwo mfite n'ukuri wumva abantu batari kumwe ndaha n'undi araha nibereye ukwanjye kwagiye nyine n'ukuri ndababaye sinabona uko nkubwira sinabona uko mbivuga muri make usibye Imana yonyine nayifatanyije namwe nimwe mukwiye kunyungana mukagira icyo munkorera ubu muntu mu bantu ni ukuri ndabushima kandi ndabuhimbaza kandi namwe ndabashimira nshimira n'Imana yaturemye murakoze ndashaka rero ko yenda hari ikibonetse mwasayidira n'ukuri mukamfasha singira aho mba naho ndi ndacumbitse maze umwaka n'igice ndi jyenyine ubwo rero umugabo nawe yibereye ukwe nanjye ndakera naragiye no kumukomeye ngwaha ngo baratunga bikanga bigapfa nkongera ngajya mu butegetsi ngo bwaha abapolisi baha n'abategetsi baha mbese nta ubona ko ntacyo bitaye kuno kumpunzi ubu ndahaho bwije niraho ngashima Imana iyo mbonye bukeye nshima Imana n'ukuri murakoze Imana ikomeze kubaho umugisha kandi mukomeze kujya mutwibuka Imana ibahezagire
ko ubu mwamwumvise nk'ibi bintu uyu mubyeyi yavuze ibi ni ibintu bikomeye cyane ati baranyirukanye mugabo yaranyirukanye ndangara nirirwa mbuyera aho bwije nkararaho ibi ni ibintu bikomeye cyane ariko niki gituma abanyarwanda twabaye inyamaswa muri mu nkambi murarya ubusa barabatereranye aseri na niki bafasha aho mwagafatanye mu mugongo ngo mufatane uko byagenda kose ahubwo murarwana urangaza umugore wawe ibi ni ibintu ariko simbarenganya izi ni ingaruka z'ibibazo ni ingaruka z'ibibazo iriya leta dufite ubu ngubu ikomeje guteza abanyarwanda twari tuzi yuko ubuhunzi buzacika nibamara kujya ku butegetsi FPA ariko aho kugira ngo bucike n'uyu munsi abantu barahunga nyuma y'imyaka 30 abantu baracyahunga igihugu cyabo abandi ni impunzi mu gihugu cyabo abandi ngaba barabangaza umugabo yashatse akamwangaza akavuga ati iyo mbonye bukeye shima Imana erega ntabwo ari uyu nguyu mvuga wenyine sinzi niba ibibazo abanyarwanda dufite ari ukubera amateka twanyuzemo ariko abanyarwanda twabaye impyisi nanjye ngo impyisi nta nubwo wabona icyo watwita byagera ku bagome bari hariya bo muri kiriya gihugu bica abantu buri munsi igihugu cyabaye igihugu cy'ubwicanyi kandi ngo iyo bateye intero nyine ngo intero iturutse bukuru ubu cyayakwiriye hose abanyarwanda babaye abicanyi bose indiri y'ubwicanyi n'umubyeyi uri mu nkambi ati umugabo yarambuyeje abanyarwanda dukwiriye guhinduka mu minsi iri imbere mu kiganiro cyanjye ubumuntu mu bantu nzashaka umuntu uza atwigishe ibi bintu ducamo abanyarwanda ibintu twaciyemo bituma imitima yacu yarahindukiye tumera nk'inyamaswa nta bumuntu tukigira hakorwa iki ngo abanyarwanda bongere bagarure ubumuntu hakorwa iki ko igihugu twifuza ari igihugu kigomba kurangwa n'ubumuntu hakorwa iki ndabazanira umuntu wabyigiye azaze aduhugure twese kuko twese turabikeneye mwabyumvise rero banyarwanda banyarwandakazi turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ikiganiro cyacu cya mbere gitangira umwaka mwabyumvise abana barashima wowe wabigizemo uruhare baragushima ariko kandi baranasaba ibikoresho by'ishuri uniform n'ibindi nk'ibyo niba wumva hari uwagukoze ku mutima muri aka kanya wowe muvandimwe ukurikiye iki kiganiro cyangwa se uzanagikurikira no mu minsi iri imbere ukumva hari umuntu wagukoze ku mutima kuri aba ngaba bavuze mpamagara guhuze nawe niba wumva hari umwana ushaka gufasha muri aba ngaba mpamagara nguhuze nabo hamagara 2226 5890 hanyuma nguhuze n'aba bana cyangwa n'ababyeyi babo reka nongere nifurize umuntu wese umwaka mwiza nshimire mwebwe mugire ubumuntu ngo mubukomeze kuko uru Rwanda twifuza ntabwo ruzatubera rwiza niba tudahinduye imitima abanyarwanda twabaye abicanyi, turi abajura, turi abagome, turi ikintu cyose utekereza kibi turagifite mu mitima yacu. Ariko ngo ntabapfira gushira, hari n'abagifite imitima mizima. Ndabasaba ngo wowe wumva ugifite ubumuntu, haguruka urebe icyo wakora, uhindure aba bantu bahindukiye, bahindukiye. Reka dufashanye, reka twibuke abababaye, reka twibuke abadutakira. Erega nabo ntabwo aribo babyigize. Hari indirimbo njya nkunda gushyira mu kiganiro cyanjye itwibutse iti baradukeneye, aho uri hose baragukeneye, aba bana bari mu nkambi wiyumviye baragukeneye, barankeneye, baradukeneye. Aba babyeyi bafite ibibazo, bafite ibibazo bibarenze, batazi icyo gukora, tungisha abana, badafite icyo amafaranga yo gushyira umwana mu ishuri kugira ngo ye kuba ikirara. Bana b'abakobwa baratwara amada kuko barangaye. Nyaboneka nimuhaguruke tubafashe hamwe, nidushyira imbaraga hamwe. Abavandimwe bacu badukeneye bari mu nkambi, cyane cyane bari mu nkambi ndetse n'abari mu gihugu cyacu. Ese mwari muzi ko n'abari mu gihugu bashonje, bafite inzara y'indengakamere, bagize kuba barimo bicwa, bagize kuba barimo baraswa, bagize kuba bari mu maprizo, bababazwa, barimo bababazwa muri aka kanya, kandi abenshi bazira ubusa. Mwumvise abana ngo kubera ko ngo bitwaye nabi ku mashuri bakaba babakatiye imyaka itanu, nimubyumve. Uwo mubyeyi ari hehe? Umwana udakosa ku ishuri mwamukura hehe? Umwana udakosa wamukura hehe? Ariko mwababyeyi gitomwe, mwebwe mufata abana ngo kubera ko bakosheje ku mashuri bukabashyira muri prison imyaka itanu, mwababyeyi gitomwe, wagira ngo nta bana mugira. Niyo mwaba mutabafite, uyu ni umutima wa Satani, ni umutima wa Satani, kandi bizabagaruka, ntabwo ari kera. Iyi mitima banyarwanda mufite, leta y'u Rwanda ufite, wowe FPR ufite, abategetsi bo muri kiriya gihugu cy'u Rwanda mufite, muhohotera abanyarwanda, muhohotera abana b'u Rwanda, mugatinyuka mugafata abana bakoze amakosa ku ishuri. Simbyita n'amakosa, nuko hari ibyo mutari mwabahaye mukavuga ngo murabafunze imyaka itanu. Uyu mutima w'ikuzimu mufite, wavuye ikuzimu, nta muntu muzima wagira umutima nk'uyu. Hari abantu njya mbona birirwa bisararanga ziriya ntore, ngo biyite intore, bazashake n'irindi zina babita. Ntabwo muri intore, sinzi icyo muri cyo, kuko iryo jambo ni ijambo ryiza. Bisararanga nako ni incakarafu, bisararanga bavuga ubusa ngo baravugira leta y'abicanyi. Wowe wirirwa wisararanga hariya ku rubuga uvuga ubusa, ushyigikiye abicanyi, ushyigikiye abagome, ushyigikiye abagambanyi. Nawe uri umugambanyi muri bo, nawe uri umwicanyi muri bo. Bizabagaruka ku mutwe, bizabagaruka ku mutwe. Abo mbona kuri za Twitter birirwa bisararanga ni abambwe, Karasira ni abambwe, Cyuma Hasani ni abambwe, eh? Niko iyi mitima y'ubugome izatugeza hehe? Iyi mitima y'ubwicanyi izatugeza hehe? Ukicara ugashimishwa nuko mugenzi wawe hariya bamurashe, ukicara ugashimishwa nuko mugenzi wawe agiye muri prison, ukicara bavuga bati Jay Polly bamwikiye muri prison ugaseka. Wowe 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 uriyizi, uwo mvuga uriyizi, bati Kizito Mihigo baramwishe, bamunigishije ibyo bamunigishije, babeshya ngo ni amashuka, ngo yinigishije amashuka, bamutorutiye amasaha n'amasaha,
wowe ugaseka ukishima hejuru umubyeyi wa Kizito, ukishima hejuru abavandimwe ba Kizito. Bati Rwigara baramwishe, bati bakabeshya bati ni imodoka imugonze, wowe ugaseka ukishima hejuru y'umupfakazi n'imfubyi asize, wowe ugatekereza ngo bizakugwa amahoro. Uriya jano ruhunga nabonye ngo bagiye kumufatira ibyemezo ngo kubera ngo turutira korera abantu, uriya se ni uyikora wenyine? Nibahere kuri shebuja ariwe perezida w'igihugu, ibaba ariwe baheraho? Tirimbwa gusutama yazimara. Mwese mufite mwagize uruhare mu gutoteza abanyarwanda, mu kwica abanyarwanda urubozo, mugafata Karasira mukamufunga, mugasiga murumuna we yaratunze w'umurwayi, mwagize umurwayi mwabagomeme mwabicanye imwe, mwagize umurwayi wo mu mutwe murumuna wa Karasira mukamwiba, dore ko nta kibi mwasize inyuma, muri n'abajura, mukamutwara amafaranga yagombaga gusigara byibura atunze murumuna we, mukamushyira muri prizo kwabaye wenda mwana namwishe, dore ko icyo muza ari ukwica nta kindi. Hanyuma hakagira ubuntu bw'ubucakarafu bwirirwa ku mbuga hariya no kuri za Facebook bwisararanga butukana. Nibabice mwabigarashamwe, nibabice mwanera hamwe mwe bantu bose babaye interahamwe zirahari, nizo mwashyizaho ngaho zirirwa zibakomera amashyi interahamwe. Ariko abarokotse genocide mwarishije n'ubu murisha, akaba aribo mwirirwa mufunga mwica nabi abandi bose, uvuze wese ngo ni interahamwe, nindo wabwiye ko abanyarwanda twese turi interahamwe, ko ari mwe interahamwe mwebwe mwabicanye mumaze abanyarwanda, mutumye abana b'abanyarwanda bangara aribo baba mwumvise bamerewe nabi mu nkambi, bibazo bacamo byose ari kubera mwebwe, mumenye yuko bizabagaruka, yaba ari wowe ubikora, yaba ari wowe wirirwa wogeza abicanyi, wogeza abagira nabi, nawe uri umufatanyacyaha, mwese bizabagaruka kandi si kera. Baca umugani ngo agapfa kaburiwe ni mpongo. Banyarwanda, banyarwandakazi, ndabashimye, mugire umwaka mwiza, uwabutangiranye ibibazo nk'uko namubwiye ni mwihangane, jya ku mavi usenge, Imana yonyine niyo ishobora kutugarurira amahoro mu mitima, kandi twizere tudashidikanya ko uyu mwaka Imana izaduhindurira amateka. Mukomere, abo bwije ijoro ryiza, abo bukeye ndagira ngo mbifurize umunsi mwiza. Sinarangiza ntashimiye abadufasha ku buhanga bw'ibyuma, ndabashimiye cyane namwe bavandimwe mwadukurikiye dukomeza gukurikira ibiganiro byacu, ndabashimiye. Sinarangiza nababwiye uwavuze ati wakoze agakomanteri kuri bya bintu navuze by'ubumuntu n'ubuntu, yavuze ati ubumuntu ni kinyuranyo cy'ubunyamaswa. Wabyumvise? Ubumuntu ni kinyuranyo cy'ubunyamaswa. Aba bagombe bafite imitima maze kuvuga hari haruguru, nta nubwo ari ya kinyamaswa niyikuzimu ni ya Satani. Anza na Satani nawe yicara akisetsa ati nanjye ntabwo ndageza aho ngaho. Ubanza Satani nawe yicara akavuga ati ndeka n'abanyarwanda bakora, nanjye ubwanjye ndi umugome by'indengakamere ariko sindageza aho. Ubanza tugeze ahandi tuzatraininga na Satani ubugome. Ubugome, muvandimwe ndagushimiye, ubumuntu ni ikinyuranyo cy'ubunyamaswa. Mwese, hari n'undi wavuze ati inkotanyi zadukuyemo ubumuntu, inkotanyi zirica zikarigisa nta bumuntu zigira. Havuga Imana Berthe, ndagushimye cyane nawe. Nta bumuntu bagira, niyo mpamvu banyarwanda banyarwanda kazi twebwe tugomba guharanira kugira ubumuntu. Urunana ruharanira impinduka nyarwanda, twebwe twiyemeje turasaba n'Imana ngo ibidufashemo gukora politiki ishingiye ku bumuntu. Tubabare bagenzi bacu, ndashimira abavandimwe bacu bakomeza kudufasha ku buhanga bw'ibyuma. Ngaho rero Imana mwese ibongerera imigisha itagabanije muri uyu mwaka 2022.
Tuje kugushima Uwiteka Mana nyiringabo, kuko warinze ubugingo bwacu hari byinshi byari kubujyana. Amashimwe na yawe, amashimwe na yawe, amashimwe na yawe.
Tuje imbere yawe Mana, tuje kugushima. Warinze ubugingo bwacu imyaka yose tumaze ku isi. Untangiriro z'uyu mwaka waje kukwirakiza, none turaje kubikirenga yuko tumushashe amahoro. Aleluya, haleluya, mbese muze dushime Imana yaturinze muri uyu mwaka nta kiguzi twayiranye.
Hallelujah, 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 hallelujah